Brian, you my mwanaume. Wacha ni kutunze nyumba yetu tuipambe. Hapo nyuma tulishindiaga mabwende, karanga na makande, nduru gali dona sembe. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko, hawaishi longo longo, ni maneno kama viroboto. Wanakesha wakiomba unichape game kongoto, jamani sielewi. Mapenzi matamu. Spending my life, spending my life, spending my life. Kwani mapenzi matamu.
Ukiwana
furaha tele moyoni,
nikiwana
tabasamu usoni.
Ukiwana
furaha tele moyoni,
nikiwana
tabasamu usoni.
Naomba uniroge, naomba uniroge, naomba uniroge. Kwani mapenzi matamu.
Naomba uniroge.